बिछन पार पार नोएल
प्रोड्यूसर पावर
प्राइसलेस विले यू को प्राइसलेस I wanna bask in her brightness and I glow Nam tekanado, mi nam tekanado Niceness, tunafanana, she's my likeness Mawaza na nipunguzia kona lightness, oh Siezi keep calm, ashani nje shout I'm so sinyamazi, siezi chinyamaji Leo naweka wazi, mi ni mwesi wako You're my maji, kwenye kinyo Mtandaoni waone tumewachana Watangoja sana Watangoja sana Wanangoja mlangoni vita tumegombana Watangoja sana Watangoja sana
Unanidundisha moyo dudu Did you know unanitepesha dudu Gangsta bondia kwako na jiwachilia Hapo zamani ndulifanya niende kuku If you ever need saving neza jigeuza banki Niko ready ku bleed iwe damu ama senti Kauna run with me Yo ni ratified dating kila sekunde na we Ni prime time sign weka tick tick Usichafue moyo chafua shati na lipstick Mwah, wakisha moto na matchstick Wah, penzi ni changa kotini kwetu kitanda Wokishuka mina panda Kifuli tutabai tufike lubavi sarbia Nimekupata ubavu wangu menikamilisha Wambea usiwape nafasi ya kukukasirisha Kwao kutuongelelea
Wanangoja mtandaoni waone tumewachana Watangoja sana Watangoja sana Wanangoja mlangoni vita tumegombana Watangoja sana Watangoja sana
Unanidundisha moyo dudu Dijulo unanitepesha dudu Gangsta bondia kwako na jiwachilia Hapo zamani nulifanya nende kuku
Priceless vile yuko Priceless I wanna bask in her brightness and her glow Mnamteka na do Minamteka na ro Wanangoja mtandaoni waone tumewachana Watangoja sana Watangoja sana Wanangoja mlangoni vita tumegombana Watangoja sana